Aya Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakirabe hedi be Studio Tamani odo sa saki ko modo Usman Diko halanto on kabaruji gondido di. Bismillah modon ona hedaabe. Mali bami dabareji kesi fewde e hijjore hikande neno Arabi Saudite yamiri malinkobe ujinaji jeyna yon tan. Ujinaji njoyo jeddo e temen njoyo beka yo agence ngaji di nabada. Nenno gouvernement yo ujunere e temen njoyo tan hani nabude. Ko hokka ko be bi an famdika du e tawede agence ngaji de ka gullitike. Ona ministre Mali darani do on ko wete dinaji le dinaji yidi hono haddude du kamar nenno holliti Arabi Saudite ka hikka hoore mun ka temdere fu buuti jetto mun buuti noga yon batte hono golleji gondadi le makkadi ansadini andeni handen yo kanyun nangi hono gollobe sey ser tato suutabe heedi sokkunu funnaange e sahel mali nenno gubat jaadi gal holliti ana wattabe e gorko goto gondo e juude barkan systeme du majike handen wiide gouvernement muccanande hoore e dow ko ndartiko dum wadi politide metti miudun nenno de tobbe gondi men jogani o bismillah modon e dow studio tamani mali bami dabareji kesi feude e bangali hijjore hikande nenno di wajibiji bamama batte ko wanno mina rawani ko fawarde e yidude nenno hakkunde ministere de kanyu e daranibe leddi nabude hono hijjobe di dabareji yo fa hijjore hikande laato hono ko wi'a e sago mudun nenno hitande 2016 de du Arabi Saudite hijjobe ujinaji jeenaa taw woni ko hokki Mali ujinaji jeddo e temene jomobe yo gollirde naboje hijjobe darani nanno ujinare temene jomobe ko fu yo gouvernement nabata azan ngaji di bi Arabi hono adadu o heeta dum e tawede nanno hono tenugol yimbe du kabaru mudu fu dako yaawi keddan umar waygal
la grande difficulté c'est que le quota du Mali
itani hikande tit Allah jana gondi e yiyede hono kalkadar yimbe el kanbe nabede be wala fu ko be yidi hen rawani ko yaati yimbe uynaay sappo go hollita wiyede Mali naba hitani hikande be bi yimbe uynaay jeenay sa dey dum buytiri ko yaata uynaay didi bi atama wakkati jono ko min dar salamu o jatta be jeyal hono be kan buytirde le yimbe mabbe dane ko be pabiri min sabi hitani fu be kebata ko foti uynaay didi bi atama wakkati fu be kala hono hijjorde landinirte sa dey do Mali do idum landine fa dum fewa jatta sabi dele ele godde anton a yoban ile hitane ne jata hijjinde yottaaki do Mali do na futta yobude fa do heddo lewru woturna wattudu fa do heddo e balde sappo e joyi du e tawede fa ta min e ko haami min landiniki do no otilaji to be kandi jippinede to sa bammi misal do ko duwar kabaru hijjorde do fu yobede ile sappo e jeddi lewru mars ndu yimbe lebe far kandi tilade yobude le sappo e jeddi lewru me do Mali do ne fa hande yobu gongol dum uttaaka du sakko dum udde no holli tan wiide tan golleji agence ngaji di Allah
jutti
hono rowani Arabi Saudite hokkino Mali yimɓe ujunaji sappo e go hijjoɓe hikka noon yo ɓe ujunaji jeena yon taw ɗi adaduji ɓuytama temdere fu nogay batto hono golleji gondaɗi le gallure makka nde Habibi Kane hoorejo ministére dinaji leydi ma haalde Issa Faka Bassi Soko keɗeɗena Mamadou Sama Seku
hankasen kala agence jiɗɗo wadde landinal hijore ana wajibina tawrede talki yamrore laamu o kañe bawɗe bangal jawdi e nokku gollirɗe e golloɓe agence o ana hani ɗum tawrede daliliji kollitoji hakkika omo wawi halfinede kabaru landinal hijore caggal ɗum fu ɗum ɓe gaddan talki INPS e kañe ɗi maison haji bangal almusaɗɗaji hijoyoɓe ɗum wallan laamu o andude agence uji jokkiɗi sériyaji landinal hijore hono no haramini e yamrorini sariya ana yamri agence uji ɗiɗum yo ɓeyde ne adad hijoyoɓe nden ana tiɗi noon laamu o daranade ujunere ron hijoyoɓe ka waka joni o takitama wiide mo wowani ko ɓuuri ujunero jamaw anda ɗum wiide laamu o woni koketeɗo adadu o kanko je feccude ɗum min gaɗan bawɗe amen fuf sala landal hijore nde ana fuɗɗa ɗum ɓoyata jaati
kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji mawɗon poɗe fa e dow boymal amen Facebook na Twitter ɗo studio tamani ansardine andini hande yo kañum nangi hono golloɓe CSR taton suutaɓe heedi soɓɓudu fulnage e sahel mali gubal jaadi ngal holliti ana wattaɓe e gorko goto gonɗo e juuɗe barkan ndenno keɗeɗen Oumar Waygalo fa famu waɗa
goto e keɗar gubal ansardine moɓe noddirta Nouroudine o haaldi AFP hollitinde wiide kamɓe cuuti ɗum wonon yimɓele CICR ɓe le majjudo holliti wiide so neɗɗo maɓɓe goto mo armé français o nangi yoppitaka taw wakkati joni oɓe joppititta ɓeɗo yimɓele ɓe kolliti wiide neɗɗo maɓɓe cuutaɗo o do an noddire miyaten ag mayaris wakkandi AFP noddunno goto e jeeɗo kabaruji to genéve to ɓe kolliti wiide kamɓe fa hande ɓe mata e oɗo kabaru ka ɗum e tawede fuu ɓe mbiyaɓe gondi e noddude le saaha leydi meɗen ndi fa pamanono yimɓele maɓɓe ɓe laati micciteden wille communiqué aser jabbinande CICR holli tiwidi yimbel mudum en gonnobe len nelal ciutama nokku noddirted abe bara idun le lamu kidal o ka fa hande be kollitido be pama e fuko wadi so beedo yimbel ciuta ko sakti ko den goto suutabe nayobe yoppita Les sapoje sapojegol lewru avril ndube kolliti wide armée française mom noddirte barkane o kanyu nangi neddo mabbe goto
hono sey ser ka wi wala fuko ansardine andini e martin de dum kumpa denno yo hono du on yottinobe kabaruji beedu nardi dido kabaruji hono hore mum bi ana gondi e gollidinde hewbe le leedi sa handi fa gollidi mudum be keba njoppite Valérie Nanambaou, qui a été le CICR Haldi et Ségou Gadjigo, qui a été le Sendebou.
Nous avons.
Il a été le Sendebou. 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 Men kaldi e yimbele be andude le sahaji mali hono darani be kabaru dina kanye mangala pade le leydi meden di e leydi godde mi noddi be no be ballirtami andude to gollidimbe amen goni kanye no be njoppirte on indiki gadube golle o mi nani halamu e dokkobe kabaruji e wi sey sey nangube be wala fu ko be landi men taf mi ro wondi e kaldal e nokku lele fu min gadan dum ko min bawi yalla be njoppite CICR yo gollirde darani do kabaru nedda ko mi mulata ta ko e golleji di wobbe ngadata fa warde golleji dubbe dinga bor
hono deere ka duumaaki le gallure kidande tagal ko rewbe e sukaabe kollitino metti mu en fewde e notibe aduna fa wadi barmube hewbe e maybe didon gondo le gallure de holliti won hono moobibe do jipporde avion kidalto waji mimbe kana be barkan nangi be njoppite Sesem fedde sagantonde gollobe mali majiki betay handen gol majagol yo hollitinde salaire gouvernement hunchande hore e le kombe darti ko nenno torraji gollobe be yeddugol hon sariyaji hon baamadudu hono ribugol e golle hono gollede ittoje kangede dum wonno ko majatoben gonduna wawlude hono koji mum en nenno sesem wi ana ngati tuttataadu fa heba ko darti ko hamadun amiyanguinde secrétaire général sesem wonko haali kedo demmo
ko min jidni tawi hande ndena go warti e mali o himbe joodi haldi hawri e kulle yidi fu yalla menon do gollobbe golle jemde an yarde yeso ko min tekiti joni mali fe kaldeteedo won wala wana lamo wana bangeji goddi mo dartuda ayyeta dum wana fa mi ya joton kalde mun hay leedi le waa joinirede tawi an lamo ana woni anda ko mo hallete ay dum min dardino gilla arande min e gouvernement min joddo min kalda parce que sayi ceggal kudeta gaddo hitana mudun de fa hikka Allah walli en kebi e gadi woti en joini yimbe be wadi engagé wi kany ana way marde leedi de Allah walli be dum hokki be leedi so ben wari majji e yesama majjiri en fu en anda fu do nyirte ay anda ko be golloto ay nyande fu meden nana bonnalaji kewdu du yeltoto munde bonnama gade hunde bonna ko ngartada fu aybata lawol mudun law min mila dum wona golle lobbo sabi dum ciagal min darti e mabbe min joodo min kalla be cialike be jaabaake hande fajiri min jelti famin kolna be no leddi marrani wona no min kam min milir
hono kana ke leddi ana gikkana hono wartude bamako do ciakte yontrende ciagal opre makko de kana ke leddi Ibrahim Babacar Keita o ardi kono do barkinde bibbe leedi ndi kany e yibbe budu fu kano o andinaali do haani wartude goldede makko de do gondinaali kanon fennaali du wono wartugol makko tekte yontere nde
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden te se njey to kulikoro to hono sukabe be APJ bami golle ngana weltibe fe ila chakite 2015 de be kanno totede hono hakkeji mabbe e wi mabbe seeda mabbe tan woni hewtube ka be cikiti yalla wana yurku yurku ju gonda le mo'ingo talke mabbe di gollobe APJ be mbi yo heedi lamto tiida laaji di ngodi se ngari heede dire to hono yimbe nayon jomben kabode kabike kenya suudu dogotoro garba koira nokku ma hakkune mudun e dire yo kiloji 35 e joyi horeje suudu dogotoro dire ndu wi be boyi ledde suudu dogotoro wondu tondun fa warde e suudu dogotoro e hore mun suudu mudun do wonto ka non fay goto masimbinaka suudu dogotoro kutala andini adadu golle mudun hitande 2015 de beta hande imaade mu yo andinde jawdi e kaake gadaade le hitande 2015 de se darano ko hitande 2016 ko o batu balde didi yo fedde jogala ndu suudu darani di yo do kaddude di do kabaru jahande kedde hedaade yewtere may ana yeso yenji jango